Akuangwa makali kutoka wadachimsafi.com.
Loaded Genius on the track.
Amani ni kidumu imukuliko hayo marumbano. Yani bila amani Tanzania singekwepo hapa leo. Amani kweli ni amani.
I'm so,
Naomba unisamehe, nipe rusha bendera.